Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Sakiraabe heedi be studio tamani o do sa saki ko modo Ousmane Dikko halanton kabaruji gondi do di joodi maison de la presse bamako do nuujire wonani en to boggi jande to bato adna arna do golle nedda ko fuddi kenya istanbul le leedi turki amo wonde wadde wattu makko heewi an hasindina le golleji nedda ko mobel sema jilo todangel fa hayfa ngalluri kidal fa hayba ngalluri kidal de yanti le jabe yimbe didon wonnobe do moto yimbe didon barmi goto ka an nawni fasanne horeji hirdubi laama haali ko laabi beete hande dow kayfoje pawaade dow mum fanda wujjitade milliardji noge joɗɗi sefa ley ko journal leydi sénégal windino sumale sise wi ɗum pene ɓaleji girim ɗe ngala fuɗo dari foar waɗan le lewru ramadana ƴiwde ɗiɗi lewru juin yahde jeɗɗi lewru juillet ɗo bamako ɗo de chambre du commerce martin ɗum kumpa le batu muɗum hannden ɗo ngoluma faaba to hoyfinde lewru ramadana yo ɗe toɓɓe gonɗe men jogani yo hannde bisimilla mawn ɗon e dow studio tamani ono e heɗade batu aduna aranda dow golle neɗɗa ko fuɗɗi kenya istanbul le leydi turki dow teddelgal nations unis o batu rentini kanankoɓe leyɗe hooreɓe gouvernement baale daraniɗe neɗɗa ko yimɓeɓe totoraji kewti fa warde e golloɓe ɓe ngala e biyangal laamu o batu faabato no dokkodiral hakkillaji e heɓande golle neɗɗa ko jogala tentiliɗo mo hertaki du nden no keɗoɗenno mamadou sama seku fa ɓeydoroɗe hen faamu
tottodiral hakkillaji ñalawma alanɗe gaɗi dow sisliji kewɗi onon juɓaniɓe kabaru politique banggal wattande hakkille ma ñifude basiji ɓe jewti ɗum dow dabareji lontinoji ballaji jawɗi e kasindiniɗi banggal faaba golleji yimɓele balleteɓe jaati sisliji goɗɗi ɗum ƴewtama hono kabaru jande ley wattutiɗallaji wattande hakkille looƴaɓe banggal neɗɗaku jolari e kaña cellal ngal kawrital waɗi e wattu wayde ndenagu nder leydi mali nde yiya fuu bandiji ɗi ana camoya dow darniɓe neɗɗaku ɓe e ley sifa lewru woturu guɓe ɗiɗi golloɓe CICR e médecin du monde cuutama nder saha leydi mali ndi pelle daraniɓe neɗɗaku ɓe darde siniɓe talkurɓe yo wattana hakkille golloɓe maɓɓe ɓe hono no ɗum yamira ley talki sariyaji kabaru ndenaku nder adunaru ndu ko ɓuuri ujunaji joyo yimɓele ɗuɓe ley leyɗe temedere e capantati e joyyi hertade leydi mali keƴaɓe mum en gaari e kawrital ngal laamiɓe leyɗe ɗe ana kaani hokkude aadi dawrude kala ko sawimbita waytere salatiɗalayi ɗi ana kuncene hoore
o batu waɗi turki wattuma golleji neɗɗa ko kasindini ko heewi ko ɓaɗoto millionji capanɗe jeego neɗɗo ley aduna fo ana kasindini walleede ndenno millionji teme ɗiɗi neɗɗo ɓeedu ana e ley torraji angaruji keƴaɗo ocha wi walloɓe ɓama aadiji golle du jokka hen anouk de groselier nantinowo ley bureau ocha ɗo mali ɗo haalde seeku gadi go keɗoɗenna ko oumar waygalo faccitanel
le ngalɗo kawrital gueɗe ɗe fo ɓaman dow hen anniyaji min ƴayal hono ɗi kaani tabirede fa wayltere waɗa e golleji ɗi no ɗi gorri ñalawma hannden o ka ko sakiti ko min paami sina bonnandaji ɗi aɗa gaɗa fewde e yimɓele mballoɓe kabaru neɗɗaku ɗo tiɗallaji ɗi goni ñalawma hannde o ƴeewe yel hono watte fa geɗɗe fuu taɓo sariyaji ndewoji haybude hono yimɓele mballoɓe kabaru neɗɗaku ley leyɗele ɗe tiɗallaji woni e muɗum sabi de wala fuu koni fana ɓeɗo yimɓele sona faɓe paabo hono yimɓele tampuɓe ɗo basiji goni ɗo mali ɗo geɗe ɗe fuu kollitino wiide ɓami anni hono haybude yimɓele golloɓe baru neɗɗa ko lesa ha leydi ndi ɓe kolliti widduɓe ndewan ɗiɗo golleji
kala ko jiɗɗo andande poɗe fa e dow ɓema amen facebook na twitter ɗo studio tamani soldance en mali caami e ley tunoji ɗiɗi beete hannde intilit fa warde e waami ko heɓa e nanɗe heedi renoɓe ka soldance mali fay goto ka bara mali ka ɗiɗon e waɓɓe tunoji ɗi nangama hono yimɓe ɗiɗon jogiiɓe kaɓorɗe wonɓe dow motoji caami e dow mobel sema jilotonol ngel fa hayba kidal hankin ɗiɗon mbarmi goto o ka ana nawni fa sanna e ley worɓe sema ɓe sema martini kumpa gollidiɓe muɗum barkan kañ e ministre ma fuu ndenno sayaji hono waɓɓe o golle ka ƴogi henndu ambéry agrisa gonɗe sema haalde e imrana kilo mayga keɗɗena ko oumar waygalo faccitane hen
eɓe gonno dow moto goto ɓe yimɓele ɗiɗon ɓe wutti yiite fewtude e mobel sema gonno ngel lugade ɓe barmini hen yimɓele ɗiɗon goto o nawniki sanne ngel mobel ngel jokkitiɓe heɓa e nanguddeɓe ɓe majji yoɗum yimɓele ɓe jiɗano kaldal e kawral ngal han tabirede wona gonnoɓe dow moto ɓe tan ɓe yimɓele ɓe kewi ley nokko eɓe jaaha ɓe garta miɗo miila walloɓe ley leydi ndi kañe caggal leydi ndi fa yettoyo ministre ma kañe e barkana eɓe kaani ƴewdu hono ɓe kaani fabirade sema yellana golla golleji muɗi ɗi fa ƴeya yalla hono hani derirade no hani haybirde ngallure nde
hora jehirduɓe laama haali ko laaɓi beete hannde e dow kayfooje wujjitaade milliardji noogay e jeɗɗi CFA ɗi windande kabaru leydi Sénégal Martino Kumpa. Sumele Cisse wi ɗe kayfooje ngala fuu ɗo kaɓɓi ɗum pene ɓaleeje kirim noon. Ndenno wonko haaldi e Mariame Maiga, keɗoɗen ko Ousmane Ñaly Buly faccitani en.
Mi neɗɗo politique noon, mi hulataa ɗum ñiŋeede ka mi jaɓataa pene njowe dow am mere mere. Ɓe njowi pene dow am e wi maɓɓe Sumele Cisse hooreje hirduɓe laamu ɓe o suuɗi milliard ŋaaji noga e jeɗɗi ndo wonno laamiɗo walde imoi nden. Ɗi haalaji gonga fuu wala hen, wala fuu koɓe jogi ko hollata ɗum yo gonga. Yimɓe politique ɓe jowata ɗe pene dow am saaɓe gañadi. Ɓe haasidi en, ɓe jiiɗuɓe ittude kam dow ndima ko am, neɗɗa ko am e hoolare nde yimɓe jogini kam. Walde hirduɓe laamu nde gommi hoore mum nde fuu ɓe jiiɗi samminde. Hakkille maɓɓe siniɓe pawi ɗe pene dow am fuu ɓe keɓan sago maɓɓe, saaɓe min woni hoore walde hirduɓe laamu nde.
Ana ɓuri milliardji joyi e millionji temeɗe joyi CFA ko gouvernement leydi Sénégal hokki fa leydi Japon hokki fa waɗa e projet ŋaji darantoɗi yimɓe lohuɓe kañum e malinkoɓe ñongitiɓe le leydi Mauritanie. Yo ministre leydi Mauritanie daraniɗo keɓe e ngaalu Moctar Ojay andini oɗo kabaru keñe. Projet ŋaji ɗi jawdi waɗa e muɗum ɗi ana darani ɓeydande hono yimɓe dartogal fa warde e haɓude e dawi cuncunkaje kañum e sattere diina fuu. Luumo uditi batte lewru Ramadana ndu ƴiwde ɗiɗi lewru juin yaade jeɗɗi lewru juin lewru juillet nokku parc des expositions ɗo Bamako ɗo ngo luumo heddoto e wonde. Yo chambre de commerce martini ɗum Kumpa ngo luumo faabata hono huyfinde lewru Ramadana ndu e ley nokkuje jooɗeteɗe ɗe temeɗe ɗiɗi ɗe ka fuu dokkirte mere mere fa julaɓe sewɓe gara jooɗo hen. Kanko Mamadou Baba Silla hooreje dabare ngo luumo haaldi e Mumini Sendou Bou keɗoɗenɓe.
Le mois de Ramadan est
lewru korka yo lewru teddundu. Saabe mum min dartoɓe udditinde luumo mango fa soodoɓe e sottoɓe fuu belto le sottugol jafuɗo. Luumo ngo ana hani fuɗɗede ɗiɗi lewru juin so timma jeɗɗi lewru juin. Luumo ngo ana hani ɗum faabade fina tawame, omo hani yaafinde no sottoɓe fuu mbawi warde e makko. Wajuji ɗum watte nokku mum kañe taƴugol korka le nokkulele. Luumo ngo wallan ɗum no kawwal ko ministre kominiɗo jaa gu waɗi ɗi e jaagotooɓe pewtuɗo ɗo coggu ñamduuji ɗi ana tani.
Union européenne e Royaume Uni ngoni faabotooɓe studio tamani.
Sen garti e kabaruji région ngaji meɗen ɗi keɓen famuto hono ministre daraniɗo demal leydi meɗen Kassim Dino yeehi keña kiita. O yiidi e remoɓe tan kañum e golloɓe CMDT fuu haalaji wujjitade se sotta engrais ji yofugol daabaji fawarde e dabare demal ndungu garo o fuu haalama. Ministre o andini les tracteur ngaji ujunere dokkaɗi ɗi ko ɓuuri temedde jeegon ɗi ka fuu naati e juuɗe joom en. Nden CMDT ɓami aadi remude hikka ko ɓuuri toniji ujunaji capanɗe joyi haabu les cercle kiita o. Camion citerne mo larme Mali liwdotono hono ngabbi dow bombure hakkunde ombori e agouf do laawol gaawu fay goto ka noon masimbinaka. Bureau imama cercle bourem joƴƴinama keñe. Julka neni mayga almami miside mawde nde ana wonna e joƴƴingol bureau o mo yimɓe capanɗe nayyi e goo goni e ley muɗum. Le joƴƴingol ngol asilama en duwi kefa deƴere warta nenno ndun hikka odu moƴƴa. Rewɓe ɓe ñaw coofe nangi ana hakkunde temeɗe nayyo fa warde e temeɗe jeegon le yimɓe million ɗiɗi wonɓe le région Kulikoro. O kabaru andinama le yambere ñalade heesanade ɓe ñaw coofe nangi fa warde e haɓude ñaw o. Le yambere nde golloɓe cellal caganike fa ñaw o heɓane dabare. Nenno le yontere hunde ndeɗo yontere hono yewtereji gaɗan le radio ji batuji dokkodiral haal hakkillaji gaɗan e dow ñaw coofe o. O golle yo USAID kañe e fistula Mali dokkodiri juuɗe. Ɓeɗo kaddiɗe e ɗiɗo kabaruji hannde kala heeɗiɓe hen le laamu mutte fuu salamu mawɗo ana ɗo Mali e maggal muɗum fuu yo jii yontere warore.